Somebody say,
lonely, lonely.
Kiro kame msajia wa fee.